ayagala danku sisinkane nenonyako ne uone mbulwa naye mukama bwakesa munango bucya buziba kama katonda kumpadde bangamba woyita siwangu eyayina emirembe gyabula osuloka batewebaka munange nkusaba tokaba yadde ebikuluma bingi nnyo obulamu bukugezesa newasuubira okuyamba tebayamba abaali mikwano gyo bakyuka ab'oluganda lwabo bakuwa omanye abantu mu nsi eno bakyuka kunno leero ye mulaba ekya ebyewalina byeggwawo byabula ebintu by'ensi eno bwe bityo manya omu katonda yatakyuka abange katonda yatagwawo olina katonda olina byonna yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesiga
ne katonda akyogera
kyakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu byensi eno birungi
naye tebibeerera
bambi ebintu ebyo bifuna
tebikumalanga mu ssebo
kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi lyolibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga
okukyawa tokyawanga natakwagala mwagalenga tosobola kumalawo kibina kibi walumu enjala muwengaye wawejjawejja muwengaye olikola otyo ng'olowangudde abakwagala katonda ye basibe batakwagala tebakulumya mutwe tosobola kuganja eri bonna totyanga bikusukulye oyitanga mukama atasibwa nga dawudi goliyasikamukuba olaba amazima togadduka yadde munnange gakawa duka mbiro gasisinkane mwe mulibeera emirembe gyo nabu katonda obwobukoya okomewo eri eyakkola bamukupapirira todduka olindeko katonda wo jukiranga eyakubumba okomewo omuweereze bolibango kaddiye bambi togenda kwejjusa tononyanga kusanyusa bantu ofuna empeera mubo fubanga mubuli kyokola osanyusa omutonzi wo yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesiga
ne katonda akyogera
kyakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu by'ensi eno birungi
naye tebibeerera
bambi ebintu ebyo bifuna
tebikumalanga mu ssebo
olina kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi lyolibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga